mabuku yayanira katonda wange obwakabaka bw'obwesunga obwawano ku nsi essanyu ly'abokupangirira katonda wange nesunga lwendi kulabako manyengo manye ebinnema by'obonkwatirako katonda wange nga nesunga okubeerayo Sanyu, katonda wange, jagare yomu wakabakabo. Katonda wange, obwakabakabo bwegombesa, temulimu yadde chibi, butukufu bwe bumamidde ate kirala kye kino bubaddewo tebulikyuka katonda wange nze njagaleyo mu bwakabaka bwo nze mmanye ngomanye ebinnema by'obonkwatirako katonda wange nze nga nesunga okubeerayo teriyobako picha sanyu katonda wange nze njagaleyo mu bwakabaka bwo katonda wange simanyi lwendi kulabako era mpulira kye nsaba mu mutima ekisigaddeyo ebyawano ku nsi tubimazeeko tebikyanyuma katonda wange ndisigaddeyo gy'obeera manyengo manye ebinnema by'obonkwatirako katonda wange nga nesunga okubeerayo teriyobako picha sanyu katonda wange nze njagaleyo mu bwakabaka bwo nze mmanye ngomanye ebinnema by'obonkwatirako katonda wange nze nga nesunga okubeerayo teriyobako picha sanyu katonda wange nze njagaleyo mu bwakabaka bwo